Pazan, Zumalele, Dombazan, Zumalele, Dombazan, Zumalele, Dombazan, Zumalele,
Ngoba uHadi udala lalingakhalisemini
in the old days.